bandits. Illuminati.
Oh shit.
Dirty tonic in a purple cup.
In the purple cup.
Burning dirty, that's a purple dust. Tony Bata na homie, shopping a bap and a tonic. Paka is morning again, we can do it again. You could do it again, you could come with a friend, we could double up. Turn this shit up, paka kele weke, hebu nele weke. Herbal medication, meditation for the celebration. Call it elevation, haina kwere kisa na mahita kibao. Mahita kibao, iwa kere kete. Yapo mara moja moja, cause you know we gotta keep it on a daily basis. Numwendo wa kuku na bata, suku na papa. Gigi kanipa ya nguvu kamanda, zuzu tawanda, nguvu mepanda. Fresh kan ndugu kubanda nipo na cash na mchucho kijanja pamba ka dress full kisanga kesha na kasungu sungu wa mwanga ananipa mabusu matata ananipa mabusu matata ananipa mabusu matata na celebrate no ndugu kirasta ananipa mabusu matata ananipa mabusu matata ananipa mabusu matata na celebrate no ndugu kirasta
kila siku kila saa na bang bang kila siku kila saa na bang bang. Iwe Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday na bang bang. Iwe Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday na bang bang.
Kila siku natumia mapesa, natumia mapesa. Mziki mnene tulia na kesa. Iroba plesha. Na kwenye na mida kijanja. Suna jofika wasina kilanga. Nina kimare. Kama kawa nafanya yangu. Sawa sawa mimi na hawa nangu. Kwani bado nina pawa zangu. Sina haya wala mzawa tabu. Enjoy kinoma na meme. Enjoy kinoma na meme. Enjoy kinoma noma. Yani noma noma. Sina noma na nyenye.
Yo, michongo ni fresh. Toto wa geti tunjo ni cheki mku. Tuko pande ziso yuli kana. Tuso yuli kana. Tuko fresh mku. Yo ni fresh. Kama ngosha semavo, you know that's the motto. Ndani ya Dar es Salaam soko lete drama, you know tuko hapo. Mitungi na blanti mikasi, tuto mejaso nipate kiasi tu. Black beats on that beat again, so you know it's a classic tune. Yo, bapa ni tonic na ice, until the end of time, this the end of line. A nigga still on the major movie, sawa motherfucking end of rhyme. Uno.
Kila siku, kila saa, na bang bang. Kila siku, kila saa, na bang bang.